burning in the hood. Let's get smoky up in here. Yeah. Big up to my rasta wote, my slay queen ndani ya nyumba. Wenye tu yani wako high juu ya mavitu unajua tena. Ah. Kama si mabongo ni mashasha,
mashasha.
Nikiban huwa niko rada,
rada.
Hama falo si joka nikaba,
nikaba.
Wakanika ndani miaka saba,
miaka saba.
Mi huwa spendagi usoro,
usoro.
Special linki wana kikoro. Masession niko jo mashada,
mashada.
Masession niko jo mashada,
Mangwai.
Masession niko jo mashada,
Mangwelo.
Masession niko jo mashada,
mashada.
Masession niko jo mashada,
Mambichwa.
Masession niko jo mashada,
Maganja.
Masession niko jo mashada,
Majani.
Masession niko jo mashada,
Marisla.
Masession niko jo mashada,
Skywalker.
Masession mi upenda kuichoma in the morning,
morning.
Bafe kwanza niki amp after yawning,
after yawning.
Brain tundo inapataka warming,
warming.
Kwenye machoking utanipata coughing. Cold days mi upendaga
na coffee.
Midnight utapata mina
roll it.
Siki nice when upendaga ma joking,
joking.
Kajazo ya chungo utajipata joking,
joking.
Stone age utanipata na homies,
homies.
OGs tukipuliza mamoshi. Hey bro nina stash kwenye pori,
pori.
Na kiriza situfanye ki rolling,
rolling.
Hatuna worry tukorada na ngori,
ngori.
Jumitani tutakisosho na police,
police.
Wakikushika na evidence kwa socks.
Wah.
Itabaki joni makesi kwa koti.
Dang.
Kama si mabongo ni mashasha,
shasha.
Nikiban huwa niko rada,
rada.
Hama falo si joka nikaba,
nikaba.
Wakanika ndani miaka
saba, saba.
Mi huwa spendagi usoro,
soro.
Special linki wana kikoro.
Dang.
Masession niko jo mashada,
makush.
Masession niko jo mashada,
mavela.
Masession niko jo mashada,
manduku.
Masession niko jo mashada,
masleaf.
Masession niko jo mashada,
machalis.
Masession niko jo mashada,
mabom.
Masession niko jo mashada,
maboza.
Masession niko jo mashada,
mashada.
Masession niko jo mashada,
mabongo.
Masession,
masession.
Yezi kuwa bright day bila koro,
bila koro.
Itabidi nimepiga kimchoro,
kimchoro.
Venye mimi jo nitapata kichuodo,
kichuodo.
Sisi tuende jo tuchome na kamodo,
na kamodo.
Hiso mbogo taipata tu kwa soko,
kwa soko.
Itabidi umepita vichochoro,
vichochoro.
Ikibidi usidunge maugoro,
maugoro.
Watakupora wakuwache umedoro.
We.
All the same inatuchemusha bongo,
bongo.
Tunajua kutatua changamoto,
changamoto.
Za maisha na mpiku timiza
ndoto.
Ndo kila siku situ naiwasha moto. Hakuna fegi hapa kwangu tu ni sensi.
Sensi.
Itabamba marasia na maslay queen.
Wenye
penda sana ikiwa kwa keki,
kwa keki.
Wakisha digest wana feel fresh.
Where?
Hakuna day utapata misi blaze it. Mina ban all day sezi blake. Si ulevi ni habi ya kumedi. Pigia unye aliga licensi. Hakuna day utapata misi blaze it. Mina ban all day sezi blake. Si ulevi ni habi ya kumedi. Pigia unye aliga licensi.
Legalize.
Kama si mabongo ni mashasha,
shasha.
Nikiban huwa ni korada. Hama fala si toka nikaba,
nikaba.
Wakanika ndani miaka saba,
miaka saba.
Mi huwa spendagi usoro,
usoro.
Special linki wana kikoro,
kikoro.
Masession niko jo mashada,
mashada.
Masession niko jo mashada,
Mbichwa.
Masession niko jo mashada,
Mavela.
Masession niko jo mashada,
Mahez.
Masession niko jo mashada,
Mambichwa.
Masession niko jo mashada,
Makush.
Masession niko jo mashada,
Makush.
Masession niko jo mashada,
Mabush.
Masession niko jo mashada,
Mashash.
Masession.
Yeah,
yeah. Chronic up in the place, man.